denhousenambia.com.
Soja ni soja, good boy music.
Sweeter sounds from shoes.
Ngandi soja ngapunda haleluya punda po amen. 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 Ngandi soja ngapunda haleluya punda po amen. 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 Ngondo ya manja, itime ngondo ya muzimu. Wa satana muzabwera kwa isi muzabeta tofala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 holy,
holy. Siza kupasa ni mpata, tukutani holy ghost fire. Tofala kumbati, holy ghost fire. Tofala kumbati, holy ghost fire. Tofala kumbati. Ngendo suja nika punda haleluya punda hapo amen. 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 Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Satana sikupasa mpata, chifungo mwana kupa kuononga na kuba. Wa satana muzabwera kwa isi muzabeta tofala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 ghost fire. Holy, 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 ghost fire.
Siza kupasa ni mpata, tukutani holy ghost fire. Tofala kumbati. Ghost fire. Tofala kumbati. Ghost fire. Tofala kumbati. Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Soja ni soja, komanda ni Yesu. Ndiseti menya last fight. Wasatana muzabwera kwa isi muzabeta tofala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 ghost fire. Holy, 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 ghost fire.
Siza kupasa ni mpata, tukutani holy ghost fire. Tofala kumbati, holy ghost fire. Tofala kumbati. Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Satana sikupasa mpata, chifungo mwana kupa kuononga na kuba. Siza kupasa ni mpata, tukutani holy ghost fire. Tofala kumbati. Holy ghost fire. Tofala kumbati. Holy ghost fire. Tofala kumbati. Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Ngandi soja ngapunda haleluya punda hapo amen. 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 Punda hapo amen.
Download music at denhousenambia.com.